MC Joe Naina, we're taking it step at a time. Tarudia tena, tena, nitasema, sema, sema, 1 + 1 = 2, C11. Tarudia tena, tena, nitasema, sema, sema, na kupanda juu, lazima uanze chini. Take step at a time, cause me so strange. Bila tuna waste time, tuki try kubibwe. Tukieka ink kwa maji, color who change. Masomo plus love equals to stress. Acha ku aim bila target, tuna spend bila budget. Usiposha jamani, utanuka sweat. Uscompromise, ukijua uta regret. Atuna backslide, cause God haja kubless. Salvation siyo trial and error. Assume God ni equity. Ati uta withdraw hella. Umepotea kama jendako ni pesa. Kufika juu lazima uwe servant. Ji humble na uki ask uta receive. God anangalia heart, si vilo na car. Okoka no mweke fast and that's step one. Darudia tena, tena, nitasema, sema, sema, 1 + 1 = 2, C11. Tarudia tena, tena, nitasema, sema, sema, na kupanda juu, lazima uanze chini. Take step at a time, nakumbuka please. Usihepe stairs cause unataka lift. So never put your trust on a machine. Machine who fail but God will never change. No kiomba rain please tarisha shamba. My friend usisahau tavuno lichopanda. So think kabla ya kufanya. You don't wanna finish kuluki itwa mama. Free from the enemy na hata kuandama. Come kwa Christ na utakuwa salama. Unatry kukuifegi na still enda kwa bar. Ukitaka kukeep time unu asa. Na onge a truth so don't be mad. Kumbuka success doesn't come like that. Attempts to have ku pray na ku work hard. But all in all you got to put God first. Tarudia tena, tena, nitasema, sema, sema, 1 + 1 = 2, C11. Tarudia tena, tena, nitasema, sema, sema, na kupanda juu, lazima uanze chini. Unataka kusucceed na bado wakachini. Kubarikiwa na still wa amka sambili. Kumbuko maskini ni product ya usingizi. Please amka na uanze kuwa busy. Si lazima uandikwe kazi kwa ofisi. Be creative and please use your skills. Niambie ni tabia gani hii. Ati bado wabagua kazi. Please mshukuru God kwa hiyo nafasi. Na usisahau to be rich dear BD. And remember for everything that you want to be. You've got to pay the price. Stand firm and fight cause nothing come easy. Trust in God, he will give you victory. Si serious kufichi, it's step at a time. So take step one for a better life. Darudia tena.